Ombaka wa gavumenti mu district ya Mukono Hajjat Fatuma na Bitaka Ndisaba mwenye mivoro muendo gwaba sawo mutono na dela mudwaliro lya Mukono General Hospital okutasoboze sabaradde kufuna bujjanjabi busaanidde. Ndisaba agamba nti newankubadde District Service Commission nga ke kakiiko akavunaanyizibwa kugaba emirimu kafuna obuzibu nti naye mu bitundu ebirala gye bafuna obuzibu bwe bumu bo babakkiriza dda okugenda mu maaso n'emirimu kyokka nga Mukono bacha lemeseza enteekateeka eyokulaba nti bafuna abakozi.